ga heba sukabe ummatore kany burtube endan keba kibaruji e do fi cellal bengu dum wadi ko laamu leydi Niger jojjin nokkuje godon ko wiete nokkuje yigirabe sukabe docteur Haru Isufa kawji nokku to fi cellal farbengu gollete
que ça soit la reproduction
de har ko darta bengu mabbe non na har jonde caka gorko e debbo non na nyawuji datol joy lawol laamu leydi wi ibe kan hokkede habaru do kulle de fu nokkuje de du illa har hitane duube ujunaaji didi e sappo e joy yaade hitane duube ujunaaji didi e sappo e jeegom be cinga tati handen gonno golla bukkoci gudel e do enda ko watta du fa handen ummatore de endan keba habaruji kan wadi e cinga be anda du ko woni hakke mabbe e to be bawi jehi be keba nyawti
En tawa kanani nokkur sukab ummatore de Bukkoci le arrondissement didabo mo galle nyemen lewru fu no wada kema kema sukab warobe don endam ummul her Idrissa du munfuno gay didi o wi wadi jontobe didi ni endan ko war nokkurde dundudo yarda sarobe makko
ayi hingay bo
mido wawi hawjade hore an ko watta mi hisa nyawuji di worbe e rewbe daabo dirta mi hisa du adude reedu ko hana der muyde mi do way du yahi firtoode ko e banniraabe an ko watta kambe du be garado saarobe an no anni ko mi war santro o be calaaki du mi war
yerda ay mo ay goka
el kanko umul hayro o fuddi warde nokkur den gannande kibaruji di o faami noy wonno jogi torto hore makko Zainabu Idrissa inni ko fammini o wi bi ko on yiti horum faawu
ay deenu gati umul hayr
mirrimi mulahar mi hokkimo du lawol o yahatu ga hebude habaruji hore makko du firtake no suka debbo wada de hayla warani dum e kulle kewde firtol ko e gol o wadana gol min e hore an mi mawdo amma mi annana kulle go mi tabbintini du ko yeso anna gada o wawan hakkilade e bannira e makko mi do watta dane yade innirabe be acca ka e mabbe rewbe ja centre ga heboyde firtol ko e baawdu wadude burna mabbe no wodi
Sunday kulu
docteur nokku fi cialal kanye bengu o wi nokkuje tati do nokkuje jeegon jojjina dana galle nyame gambata sukabe nja keba kabaruji di endam kantan wono golla tati dedu kondan no tawda cadale sanne dun sabi sukabe hebe ngalana keba kibaruji di endam do fi cialal kanyo e beenugol
ayaru lady